Blog Talk Radio.
Visiyo 2020 ati ubukeneye tuzaba twaragucogoje nyamara mu myaka ibarirwa ku mitwe y'intoki dusigaje ngo tugere muri 2020 bwakiyongeye gutongora mu bibondo by'u Rwanda injyajyari cyangwa se injyamugambi zimwe benshi bita imvunja ziravuze ubuhuha hirya no hino mu biturage niyo Singapore ya Semuhanuka.
Arakoze cyane, arakoze Sankara kuri urwo rwenya rwe, ariko burya amagambo nyine akomeye ashira mu rwenya. Radisha kwe burya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC, dufite saa 11:32 z'amanywa isaha ya Washington DC, saa 5 z'amanywa n'iminota 32 isaha z'ijoro isaha z'i Paris, Buseri n'ahandi mu Burayi bwo hagati, tukagira saa 6 z'ijoro zirenze 32 isaha y'i Kigali. Kuri uno wa gatanu tariki ya 26 Mutarama mwaka w'2018 tugiye kubagezaho ikiganiro ku bukungu n'imibereho y'abaturage, ikiganiro Mutarama uherutse, tukaba rwose twongeye kwisegura ku bakunzi bacyo batahwemye kutwibutsa ko bagikumbuye. Natwe rero turabumvise turayijoro kugira ngo tubagezeho ikiganiro kitari giherutse. Muri kino kiganiro twabateguriye turibaza kuri gahunda mbaturabukungu ya kabiri, IDPRS ya kabiri igamije kurwanya ubukene, tugira tuti ku CFPR DMA yahuzwe guhanika igipimo cy'umuvuduko w'ubukungu. Kuki FPR DMA mu by'ukuri isigaye tekinika bitatumbagiye cyane ku buryo buciriritse igipimo cy'umuvuduko w'ubukungu? Ibyo turibonere igisubizo mu mpera za kino kiganiro. Mu gusesengura icyo gipimo nyamukuru kizamuka ry'ubukungu bita PIB mu Gifaransa cyangwa GDP mu magambo ahinnye y'Icyongereza, hakurikirwa intego ya leta ya FPR DMA, hakurikirwa nyine intego ya FPR DMA mu gusesengura icyo gipimo. Turebera kuri iyo ntego ya FPR DMA, nshuti muduteze amatwi bose muri bubone ibisubizo ku bintu bitari bikeya, ibidasobanutse neza nabyo tuzagenda tubigarukaho buhoro buhoro muri kino kiganiro. Muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe ndabashuje, ntitwari duherukanye muri kino kiganiro, duherukanye mu bindi biganiro, ariko muri iki ngiki rwose nicyo cya mbere muri uno mwaka. Abacyumvise abakunzi bacyo ndabifuriza umwaka mushya muhire w'2018. Turebe ibyo IDPRS ya kabiri gahunda mbaturabukungu igamije iterambere. Twibaza mbisubiremo, twibaza tuti kuki FPR DMA yahuzwe guhanika igipimo cy'umuvuduko w'ubukungu? Umuvuduko w'ubukungu bw'u Rwanda wagombaga ubundi kuba byibuze 11.5% buri mwaka, 11.5% buri mwaka w'iyo IDPRS ya kabiri yatangiraga mu mwaka w'2013 ikarangira mu mwaka w'2018. ibyo bintu iyo mpuza ndengo yagomba kugirwaho byibuze buri mwaka. Yanditse henshi nko muri iyo gahunda mbaturabukungu ya kabiri ubwayo byanditsemo rwose ku ipaji ya 11 muri version y'iyo gahunda, version abridged version, no kuvuga inyandiko ngufi y'iyo gahunda mbaturabukungu ku ipaji ya 11 byanditswemo yuko intego yo kugira ngo bagire ku zindi ntego nyine zose, kurwanya ubukene, kurema imirimo itari y'ubuhinzi n'ibindi, kongera abaturage bari mu mujyi kandi babayeho neza bafite imirimo. Izo ntego zose zinyuranye zagomba kugerwaho ari uko guhera muri uwo mwaka wa 2013 nk'uko turi bubone mu kanya, habayeho umuvuduko w'ubukungu wa buri mwaka byibuze wa 11 n'igice ku ijana. Mu kanya rwose turareba ko byanashimangiwe kandi na Paul Kagame ubwe tariki ya 13 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2013, ubwo icyo gihe abishimangira. Muraza kumwumva ndaza kubashyiraho ijwi rye n'ibinkundira. Ubwo yatangizaga ku mugaragaro UED Press ya kabiri, iyo gahunda mbaturabukungu ya kabiri, ubwo yayitangizaga turaza rwose kumwumva abyivugira. Gusa rero guhera mu mwaka w'ibihumbi 2013 kugeza uno munsi, kugeza bukino gihe, inzego za FPDMI zishinzwe itekinika zitangaza umuvuduko ku mpuzandengo ya 16.2% gusa ku ijana. Murumva ko bibusanye rwose cyane na 11 n'ibice bitanu n'ibice 11 n'igice ku ijana, 16.2% ni hafi cya kabiri gusa. Ndetse rero izo nzego zishinzwe itekinika kazi zisigaye zinemera igipimo kiri hasi iyo ikigega cy'imari cy'isi FMI IMF kibitegetse. Ibidasanzwe kuko mbere ubundi bajyaga mu mitsi, nk'uko wenda mu biganiro bitaha nzagenda mbyerekana, aho bavugaga ko bahanika nyine ugasanga induru ziravuze, batangiye mu by'ukuri ku ubu rero basigaye bacisha make cyane. Izo mpamvu zo gucisha make nazo turaziganiraho gatoya kandi tuzakomeza kuzivuga. Niki rero cyabuje FPDMA yasimbikangwa Paul Kagame guhanika itekinika ry'icyo gipimo cya PIB GDP? Niki gituma itakijujutira ibyo icyo kigega FMI IMF gitegetse? Niki? Ese umuvuduko uciriritse wo si umufindafindano? Nabyo turabyibaza kuko niyo mpuzandengo ya 6 n'ibice 2 ku ijana turibaza niba atari umufindafindano, tubatanga igisubizo. Ibi ntabwo rero ari ibishimangira ko vision ya 2020 ari nk'imwe ya Zaire, kuba nyine uwo muvuduko wundi wagomba kuyibagezaho nk'uko bari babiteganyije wa 11 n'igice ku ijana batawugezeho, none bakaba bafindafinda kuko tubaza kubyerekana. Nako turaza kwibutsa ibyo mumaze iminsi mubona bafindafinda impuzandengo ya 6.2% ku ijana kuri iyo myaka itanu igize GDP yatangiye mu mwaka 2013 ikaba izarangira mu mwaka w'ibihumbi 2018. Reka rero dutangire kino kiganiro tureba ibyari byanditse tureba ibyari byanditse nk'uko twabaje mu kanya twavuze tuti nako nk'uko twabikomojeho mu kanya twavuze tuti umuvuduko w'ubukungu bw'u Rwanda wagomba kuba byibuze 11 n'ibice bitanu ku ijana, 11 n'igice ku ijana. Bivuge neza kuko na Kagame hari aho muza kumva abivuga nabi, mu by'ukuri ntabwo byoroshye wigiye kuvuga imibare mu Kinyarwanda. Si 11 n'ibice bitanu, ni 11 n'ibice 50 cyangwa 11 n'igice, niko bivuga ubundi. Umuvuduko rero wagomba kuboneka munyihanganire ndacyafite akagripe. Uwo muvuduko guhera muri 2013 ni ukuvuga ko bagomba kugira byibuze impuzandengo yawo buri mwaka kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2018 EDPRS ya kabiri nyine irangiye, aho buri wese arumva yuko izarangira mu mwaka nk'uyu turimo. irarangiramo uyu mwaka turimo ntayibagirwa ko twanawugezemo irarangiramo uyu mwaka turimo kandi rero harabasigaye ibiri gusa kugira ngo na za ntego nyine iyo idepres iyo gahunda mba turabukungu igaragiye no kuvuga vision 2020 ryagena migambi nyine ryo hejuru ya gahunda yo hejuru izi hatse izindi gahunda zose isigaje imyaka ibiri gusa igaragiye rero idepres ya kabiri mu gihe itari ugera ku ntego intego nyamukuru ya mbere ni ukugira umuvuduko uhagije kuko niwo uhatse byose wa 11 n'ibice bitanu ukaba naniranye bakaba bavuga ko ngo ubu ngubu bihagaze muri 6.2 kuri ya myaka 5-6 uhereye ku mwaka 2013. Turebe rero icyanditse muri iyo gahunda mbaturabukungu ku byerekeye umuvuduko n'ibyari bigamijwe mu magambo make nyine hari intego ivuga ngo shaping our development niyo ntego y'iyo gahunda mbaturabukungu ya kabiri idepres 2 ni ukuvuga duha isura y'iterambere ryacu rwose rigire ribe fasone rigire forme turiho isura donner forme mu gifaransa ni ukuri bakavuga nyine titre y'iyo document ni economic development and poverty reduction strategy 2 idepres umwaka w'ibihumbi 2013 umwaka w'ibihumbi 2018 ni icyongereza gusa babiyandikiye ntabwo abanyarwanda batekereza kandi biba bigenewe ubundi abanyarwanda byagombye gukorwa mbere na mbere mu kinyarwanda ariko birumvikana biba bigenewe hariya Kagame yirirwa ajya mu bazungu no gusaba amafaranga no kwigaragaza ubundi abanyarwanda bireba mbere ya byose ntabwo yagombye kubyandika mu kinyarwanda kera ubundi ataraca n'igifaransa byandikwaga mu ndimi ebyiri cyari icyongereza n'igifaransa ariko ubungubu igifaransa cyo ntawari uhavuga tuvuga ikinyarwanda iba byibuze wabyandika mu kinyarwanda kuko ni ibintu bya mbere na mbere bigenewe abanyarwanda kandi abanyarwanda bose ntabwo bavuga icyongereza kandi abatavuga icyongereza nta kuntu batagomba kumenya ubundi ibintu bibagenewe iyo gahunda mbaturabukungu igamije kurwanya ubukene ya kabiri mwaka w'ibihumbi 2013 mwaka w'ibihumbi 2018 iyo turimo igomba kurangirana n'uyu nguyu iragira nyine nk'uko rayivuze ati duha isura iterambere ryacu guha isura iterambere ryacu shaping our development donner la forme à notre développement ku ipaji ya 11 niho nyine bavuga bati ni hehe tugomba kujya where we want to be aho dushaka kugera ni hehe where do we want to be niko bibaza ku ipaji ya 11 iyo version nyine ihinnye version ngufi y'icyo gitabo bavuga ngo overreaching ndabisomye nabi bavuga nyine ko bagomba kugeza ku ntego za depres ya kabiri harimo accelerating progress to medium income status ngo ni ukuvuga ngo gukora ku buryo habaho umuvuduko w'iterambere rizabageza kuri ku musaruro ku muturage wo mu rwego rwo hagati ni ukuvuga amadolari igihumbi na 240 ibyo bikazaterwa no kugira umuvuduko rwose utajya munsi wa GDP wa 11.5%. Ibyo rero ngo bikazatuma uwo muvuduko nyine bagomba kugeraho baramutse wugezeho bikaba bizatuma nyine ngo ubukene buzagabanuka bukajya munsi ya 30%. None rero mwumvise yuko icyo bariho bavuga ibyo bagenda bavuga ngo 2.5% 9% reka turaza kureba iyo myaka yose umuvuduko w'ubukungu wagiye umira bitageze aho ihuriye n'iyo 11.5%. Urumva rero ko muri ibyo bintu nyine muri izo za objective muri izo ntego zagombaga nyine kugerwaho kubera uwo muvuduko iyo ntego ya 11.5% igezweho ibyo byose birumvikana ko mu gihe itagezweho nk'uko mu maze iminsi mubona nk'uko nawe amaze iminsi babyandikira nta mahirwe yo kugira ngo vizio ya 2020 ishigara imyaka ibiri izagerweho kugera kuva kugera ku musaruro wa buri mukuri buri muturage w'amadolari 1,440 izo ningiro mu byo bagomba kugeraho kugabanya ubukene bukajya munsi ya 20% hari aho bandika ngo bukagera kuri 20% bukajya munsi ya 30% ariko hari naho bandika ngo bukajya kuri 20% bakango bagakoba muri iyo idepresi ya kabiri ngo bakaba barakoze imirimo itari y'ubuhinzi of farm jobs imirimo itari y'ubuhinzi igera hafi miliyoni ebyiri no kuvuga miliyoni imwe n'ibihumbi 800 of farm jobs ibyo bakabigera ngira ngo buri wese azubushomeri ko bunuma muri kiya gihugu izo za off farm jobs nyine iyo mirimo itari y'ubuhinzi ntayo ni mike cyane bagezeho indi ntego nyine biturutse kuri uwo muvuduko w'ubukungu wa 11 n'ibice 50% cyangwa 11.5% indi ntego niyo ngo kugabanya dependance ku mfashanyo z'amahanga kunuvuga kugabanya nyine kurambiriza ku mfashanyo z'amahanga mbivuze muri icyo cyongereza ko byanditse mu cyongereza ni reduced external dependency nuko harimo n'izindi ntego nko kuzamuraho exports ibyoherezwa mu mahanga kuzamuraho 28% akaba nyine no kugira no gufasha secteur privé cyane cyane kuko byo byose nkuko binanditse muri gahunda nyine muri gahunda ya 2020 ya 2020 cyerekezo cya 2021 kimwe no muri za gahunda zigaragiye icyo cyerekezo arizo za IDPRS nkuko byanditswemo secteur privé ngo nigomba kuba moteri nyine yo kugera kuri ibyo byose moteri y'iryo zamuka ry'ubukungu nabyo tuzagenda tubigaruka twagiye tubivuga ariko tuzagenda tubigaruka tubishimangira ko ari esheke ikomeye cyane ko ari ibyananiranye kabone nubwo hazana ngo ari amavuruso agenda n'icyo cyose nayo tuzagira icyo tuyavugaho mu by'ukuri guhusha cyane cyane nk'uko tutahumye kubivuga guhusha cyane cyane ni ukuba barasuzugwe no kuba bataritaye cyane cyane ku buhinzi ko niyo kintu cyari kuba moteri ya mbere burya nicyo cyari kuba moteri ya mbere cyane cyane ko gutanga akazi ku banyarwanda batari munsi ya 70-80%. Bityo rero nicyo bagomba gushyiraho imbaraga bagashyira amafaranga menshi ku buryo icyo kintu kiba muri revolution bityo rero ibyo bindi bikaza nyuma ariko baba bagurutse bagiye muri ibyo bintu byo guteranya imodoka nta cyuma na kimwe bacuze tuzagenda tubigarukaho ngo amavorosi bagene ibiki cyose ibintu mu by'ukuri biri byo gukangata gusa ibibuga by'indege nicyo dufite cya Kanombe kitafite traffic ihagije n'ibindi nk'ibyo nyiryo n'izo ndege nazo zitari z'ubucuruzi mu by'ukuri ari indege za politiki no kudurumbanya impunzi no kwiyamamaza kwa Kagame kugira ngo nyine agere muri biya byo gutegeka Afurika n'ibyo bintu amafaranga agatwikwa menshi cyane imyenda igafatwa itagira ingano ntaho bihuriye nyine no gukora investisi mu bintu by'ukuri byagombye gutanga n'iyo mirimo kuko ibyo byose bigomba kuva kuri ubuhinzi bumeze neza nk'uko bari barabigiriwemo inama na PNUD UNDP muri raporo yakoze ikomeye cyane nzagaruka mu mwaka w'2007 raporo yavugaga iti ibihugu byagiye bitera imbere muri iryo koranabuhanga mukunze cyane kuvuga ibihugu byagiye bitera imbere nk'Ubuhinde nk'Ubushinwa bivuye kure ni ibihugu byabanje mbere na mbere bigateza imbere ubuhinzi bikarwanya inzara bikayitsinda bityo ibyo bindi bikagenda nabyo biza icyo gihe Kagame iyo raporo nyine yaramurakaje yikorera ibye n'isimbika ngo yikorere ibye ubuhinzi ubu ntacyo ahubwo bwasubiye inyuma nyine ni ukwirwa gusa yirukana abayobozi b'ibigo nyine byazambye no kwirwa yirwa afunga bagitifu ni cyose n'abaturage nabo abatera ubwoba ubundi ubuhinzi nta terambere hari mu buhinzi ko iterambere nyaryo ryagombaga guhera kuri secteur kuri secteur ifite abantu benshi secteur ikoresha abantu benshi aho rero kuba barayizamuye ahubwo icyo bakoze gusa ni ugufata ahubwo n'abaturage bahinga ku buryo nyine bwa kera bwa butateye imbere na gatoya babambura n'utwo turima twabo bakabitwa abahinzi gusa ku izina benshi mu by'ukuri ntacyo nta mirimo bafite yo guhinga ndetse naho guhingira amafaranga abenshi bajya muri Uganda nk'uko tuza kubona muri clip nza gushyiraho imperuka kino kiganiro n'ibitungana ku ipaji ya 12 y'inyandiko y'iyi dokima ya gahunda mbaturabukungu idiparisi ya kabiri ku ipaji ya 12 uragira bati how do we get there ni gute tuzagerayo ni gute tuzagera aho ngaho twifuza kugera nyine kugera kuri kuri uwo musaruro kuri mu muturage w'igihumbi na magana abiri w'amadolari igihumbi na magana abiri na mirongo ine kugera kuri izo za kuri iyo mirimo itari y'ubuhinzi hafi miliyoni ibihumbi bibiri ni ukuvuga miliyoni imwe n'ibihumbi magana inani kugera kuri mu kugabanya ubwo bukene bikajya munsi ya 30% bikegera 20% n'ibindi biturutse birumvikana ku gipimo nyamukuru nyine kina ku mugambi nyamukuru wo kugera ku muvuduko w'ubukungu wa 11 n'igice ku ijana kuko bitabaye ibyo birumvikana ko izo ndoto zose ziri kuye muri izo ntego maze kuvuga ziba ntacyo zivuze mu by'ukuri biba nta kintu kizigira gikorwa maze rero kubasomera gatoya uko byanditse kuri iyo page ya 11 ndetse no ku ya 12 iyo edipresi ya kabiri mushobora kwibonera kuri internet rwose umuntu arayibona ibyo bintu kandi nk'uko natangiye mbivuga byashimangiwe na Kagame ubwe tariki ya 13 z'ukwa 9 mwaka 2013 ubwo yatangizaga ku mugaragaro iyo edipresi ya kabiri kandi akaba yarakiraga n'indahiro yarakiraga n'amasinyatire nako y'imihigo n'amasinyatire y'imihigo uwo munsi muri iyo hari seremoni hari ku itariki ya 13 z'ukwa 9 2013 reka mu kanya rwose nze kubashakira Kagame aho ngaho nyine mwiyumvire ukuntu ubu ngubu bariho bavuga ngo rwose ngo nawe ubwe mwaramwumvise muri uriya mushyikirano wo mu kwezi kwa 12 uherutse kimwe n'uwo mwabanjije kuko iyo habaye uwo mushyikirano muri iyi myaka ya nyuma abonye ko ari naho yerekana uko igihugu gihagaze mu rwego rw'ubukungu n'imibereho y'abaturage bacyo n'umutekano mwabonye ko avuga ngo ubukungu bumeze neza abeshya ku mugaragaro kandi rero ubwamira neza gute se umuvuduko uri hasi cyane re hafi cya kabiri cy'umuvuduko wagombaga kuba muri iyi myaka itanu yose guhera muri 2013 ibyo byose akaba bitaragezweho wangiza ukavuga ngo ubukungu bumeze neza kuko ubukungu bumeze neza buhera nyine mu kubasha kugera kuri izo ntego kuko iyo utazigezeho ntabwo mu by'ukuri ntabwo havuga ngo ubukungu bumeze neza utageze kuri izo ntego wihaye uretse gato ndebe aho nyine yabivuze aho Paul Kagame yabivuze mu nyihanganire gatoya reka tungerageze aka ka clip numve ko ariko ka
ndetse n'ubukungu bwacu bwakomeje cyangwa bukomeza kwiyongera ku gipimo cy'8% buri mwaka intego nayo yavuzwe ya 11 n'ibice bitanu ku ijana muri iyi myaka tugiyemo itaniri imbere. Ibyo kandi bikaba byaduha kugabanura ubukene ku gipimo cya 15 ku ijana.
Ngo murakoze kutwumva, ngira ngo nshuti muduteze amatwi mwiyumviye Kagame ko avuga nyine ko bizabageza ku kugabana ubukene nibaramuka nyine bageze kuri iyo ntego, ko bazagera kuri iyo ntego, nako ko ari intego bafite ko bagomba kugera ku 11 n'ibice yibeshye mu gusoma, yavuze 11 n'ibice 5 ni 11 n'igice cyangwa se 11 n'ibice 50. Niyo ntego yanditse, niyo ashatse kuvuga uretse ko yasomye nabi, kandi nanjye mwumvise ko nubwo nanjye nyaruka nkayisoma sinanamurenganya, nanjye ndanyaruka nkayisoma sinyivuge neza. Ati byaragaragaye rero ko dukoze cyane, dukoze neza, tugakoresha hamwe, tugakorera hamwe, dufite icyerekezo, dushobora gutera imbere vuba ndetse tugasezera ku bukene. Birashoboka, ibyo tumaze kuyona. Turamutse dukoze cyane, turamutse dukoze neza, tugakorera hamwe, dufite icyerekezo, dushobora gutera imbere vuba. Ati mu cyiciro cya mbere byavuzwe ukuntu twashoboye gukura Abanyarwanda barenga miliyoni imwe mu bukene mu myaka itanu. Icyiciro cya mbere bwa IDPRS ya mbere ni ukuvuga gahunda mbaturabukungu ya mbere yari irangiranye n'umwaka 2012 yari hagati y'umwaka 2008 2012. Niyo icyo cyiciro cya mbere avugaga. Ati ngo babashe kuvana Abanyarwanda miliyoni imwe mu bukene mu myaka itanu. Aha ngaha naho muzi ko twagiye tubihinyura tuvuga yuko ari miliyoni imite karikano. Ati ubwo twahera kuri urwo rugero ndetse tukarushaho. Muramaze kumwumva. Ati ndetse n'ubukungu bwacu bwakomeje cyangwa bukomeza kwiyongera ku gipimo cy'umunani ku ijana buri mwaka. Mwabyiyumviye maze kubyumvira. Ati intego nayo yavuzwe ya 11 n'ibice bitanu, ahangaha nkosore n'ibice 50 ku ijana, 11 n'ibice 50 ku ijana cyangwa 11 n'igice ku ijana muri iyi myaka tugiyemo itanu. Ndiho ndasubira mu magambo ye rwose ntacyo mpindiyo. Muri iyi myaka tugiyemo itanu iri imbere. Ati ibyo kandi bikaba byaduha kugabanura ubukene ku gipimo cya 15 ku ijana. Ngira ngo muzi ko niba nibuka neza bakunze kuvuga bivugira gusa ko ngo ubungubu ubukene ngo babugabanyije babugeje kuri 35 ku ijana. Gukuramo rero kugabanuraho 15 ku ijana umva ko basigaye abakene 20 ku ijana, ni bimwe nahoze mvuga mu kanya. Ati kandi nagira ngo nibutse ko iyi mihigo dushyizeho umukono, kuko wari n'umunsi wo gushyiraho umukono imihigo. Ati imihigo dushyizeho umukono ari uburyo bw'imikorere twebwe Abanyarwanda twahisemo kandi twishyiriyeho bivuye mu muco wacu. Dukwiye rero gukomeza kubyubakiraho kuko ni ibyacu, kandi inyungu zivamo nitwe zireva. Inyungu zivamo ati nitwe zireva. Mwamwumvise rero Kagame rwose uko yivugiye ko nyine intego kugira ngo bagere kuri ibyo byose byo kugabanya ubukene, kuko niko bimeze, nicyo gipimo kugira ngo babigireho, ko intego bihaye muri iyo myaka yose guhera muri 2013 kugeza uno munsi ari ukugira byibuze 11 n'ibice 5 ku ijana. Turebe uko byagenze turebe buri mwaka. Maze kubivuga kuri ya jambo mwumvise ari ku itariki ya 13 kwa 9 2013. Uwo mwaka wa 2013 warangiye umuvuduko w'ubukungu ari 4.6% ku ijana. Umwaka wakurikiyeho wa 2014 warangiye ari 7 ku ijana umuvuduko w'ubukungu. 2015 byarangiye ari 6.9% ku ijana. 2016 byarangiye ari 5.9% ku ijana. 2017 birangiye ari 6.2% niko bateganya mu byukuri bazabikonfirma nko mu kwa gatatu ariko niko bavutse 6.2%. Umwaka wa 2018 ngo barateganya rwose kuzamuka bakagera kuri 6.18%. Ibyo byose rero murumva ko ntaho bihuye na gato impuza ndengo y'ibyo byose y'ibyo bipimo maze kubabwira kuva mu mwaka wa 2013 kugeza muri 2018 ni 6.2%. Biri kure cyane kure cyane kure cyane ya 11.5%. Intego nyine yanditse muri EDPRS ya kabiri kuri page ya 11 na 12, ikaba ndetse nk'uko mwabyumvise nyine na Kagame mu gutangiza yo EDPRS ya kabiri yo gahunda mbatura bukungu ya kabiri ku itariki ya 13 z'ukwa 9 2013 na ubwe yarasubiye muri iyo ntego. Murumva rero ko ibiriho ibyabayeho kuva muri 2013 kugeza muri uyu mwaka turimo 2018 aho hateganyijwe ko bizangana na 6.18%, ntaho bihuriye n'iriya mpuza ndengo yagomba kugezwaho byibuze, kuko ngo yagombaga no kuba ari minimum nyine ibice bishoboka buri mwaka ku mpuza ndengo byagomba kuba 11.5%. Ha rero umuntu tukomeze tuvuga tuti ni iki cyamuje gutekinika, nyine akavuga ati ndabitegetse nk'uko bisanzwe, nzajya umwaka wa 2013 wenda nzandika bikeya nandika 10%, umwaka wa 2015 mwebwe nyine mutekinika mwandike 14%, 15 mwandike 14%, wa 16 mwandike 13%, gutyo gutyo gutyo, noneho impuza ndengo irenge 11.5%, nyine nk'uko byari biteganyije. Ni ikero cyahojeje wasimbikangwa guhanika itekinika ry'iki gipimo cya PB GDP. Ikindi cyo ikaba nayo isigaye izi kavuga iti turabona ibintu bimeze gutya rimwe na rimwe bakajya munsi gato ya igipimo cya leta y'agatsiko yashyizeho. Ibyo bigega bya bivuga abandi batindiye ubwana rwose turabyemeye, kandi mbere si atari ko byari bimeze nk'uko mu bigano bitaha nzabyerekana. Turarangiza tunibaza nyine nk'uko twatangiye tubivuga, niba n'uwo muvuduko uciriritse ufite 6.2%, naho bwaba atari umufindafindano, reka rero turebe gatoya turebe impamvu nyine Kagame atakibwira inzego ze zitekinika gutekinika. Ibyo mwe bisanga mu by'ukuri nigeze kubivuga mu biganiro bishize, impamvu murayisanga mu ijambo umudirekiteri wa kiriya kigega mpuzamahanga umufaransakazi Christine Lagarde yavugiye i Kigali imbere y'inteko ishinga amategeko zombi zateranye hamwe n'abategetsi b'u Rwanda rwose abakomeye bose tariki ya 27 z'ukwa mbere 2015, ubwo hashize imyaka itatu hari tariki za 27 z'ukwa mbere 2015, ni ukuvuga rwose ko huzuye neza imyaka itatu. Muri iryo jambo rye rero yaravuze ati mukwiye kwigira, kandi rero mu by'ukuri yarasubiye mu magambo amaze iminsi avugwa n'impuguke z'icyo kigega uko zazaga mu Rwanda zakoraga raporo. Nagiye mbivugaho mu biganiro nagiye nkora mu myaka ya 2013 na 14 na ndetse na 15, na nyuma nagiye mbi nkunda kubikomozaho cyane mvuga ndiko ayo maraporo yose avuga ati mukwiye kwishakamo uburyo haba ndetse n'ubwo gukora ibikorwa remezo uburyo bw'imbere mu gihugu ahubwo tukabafasha. Ibyo rero tugiye kureba gatoya Christine Lagarde muri iryo jambo rye ryari mu Cyongereza ariko barishaka mu Gifaransa, naho ku mbuga za IMF rirahari mu Gifaransa, turaryumva mu Cyongereza agapande nateganyije kumvisha. Noneho nitumara kumva ako gapande tungerageze kugashyira mu Kinyarwanda, muraza kumva impamvu mu by'ukuri mugiye kuyumva impamvu Kagame atagihanika cyane igipimo cy'umuvuduko w'ubukungu cy'umusaruro w'ubukungu. Reka ndebe gatoya ko nabona iyo ko nabona iyo diskuri ya Christine Lagarde.
But let me highlight what I see as key policies along the three dimensions and how the fund can help as a partner. First dimension, fostering self-reliance. Mobilizing domestic revenues will be key in order to strengthen the financial independence of Rwanda and make sure that it is less dependent on external aid. With 16%, 1/6 of GDP, the tax collection effort is still low compared with peers in Africa and well below the 25% target set by the East African community. The IMF has been heavily engaged with Rwanda in providing technical assistance and capacity building in revenue administration and collection. We will continue this support to broaden the tax base and strengthen administration so that Rwanda can bridge this gap. And I know that under the leadership of the Minister of Finance, the digitalization of that part of the policymakers' efforts is also going to go a long way in that direction.
Mbere yo kugira ngo ntunga gatoki nyine nyire nshimangire iyo ngingo yatumye bakonja mu gutekinika iri mu zikomeza tumye bakonje mu gutekinika, reka ngerageze gusemura. Madame Christine Lagarde aragira ati, ariko nimunyemerere nshimangire ibyo mbona nk'ingamba z'ingenzi key policies zigenda hamwe na za zindi eshatu navuze. Mbabwira kandi ukuntu ikigega IMF gishobora kubafasha muri gahunda yacyo. Guhagurukira gusarura amafaranga y'imbere mu gihugu bizaba urufunguzo rwo kugira ngo u Rwanda ruhe ingufu ukwigenga, ukwigira mu rwego rw'imari. Ibyo bikazatuma habaho koko icyizere ko u Rwanda rutarambirije ku mfashanyo y'amahanga. Ati, mu gihe amafaranga akomoka mu musoro w'imbere mu gihugu, mu musoro n'amahoro by'imbere mu gihugu, abarirwa kuri 16% bya GDP, kuri 16% by'umusaruro mbumbe, imbaraga zashyizwe mu gusarura umusoro n'amahoro ziracyari mu rwego rwo hasi. Subire mu gihe bikibarirwa gusa nyine, mu gihe amafaranga ava mu misoro n'amahoro aki 16% gusa bya GDP bya PIB by'umusaruro mbumbe. Ati, mu gihe bikiri 16% gusa, birasobanuye ko imbaraga zose mwashyize mu kazi ko kuzamura umusoro zikiri mu rwego rwo hasi. Ati, iyo umuntu agereranije izo mbaraga mwashyizeho n'ibihugu bindi muri Afurika, kimwe nuko kandi umusaruro w'imisoro n'amahoro uri munsi cyane y'intego ya 25% bya GDP yashyizweho na East African Community, ni ukuvuga umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda rurimo. Nsubiremo, aravuga ati, iryo 16% bya GDP ni ukuvuga amafaranga muvana mu misoro n'amahoro ni 16% gusa ku ijana bya GDP. Ati, biracyari mu rwego rwo hasi cyane ugereranije n'ibihugu byo muri Afurika your peers. Ati, mugereranyije rwose biracyari hasi cyane. Ati, kandi biri munsi cyane y'intego ubwanyu muri East African Community, mu muryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba mwishyiriyeho wa 25% bya GDP. Ahubwo urumva ko yayo habwira rwose izo nteko zombi n'abategetsi bandi aho ngaho. Ati, ikigega IMF cyemeye amasezerano aremereye yo guha u Rwanda inkunga mu rwego rwa tekinike kugira ngo rubashe kubaka ubushobozi mu buyobozi bw'isoresha n'ikusanya ry'imisoro n'amahoro. Ati, tuzakomeza kubatera inkunga mu kwagura tax base, ni ukuvuga ubwinshi bw'ibisoreshwa. Tuzabafasha kandi no guha imbaraga ubuyobozi bityo Rwanda rukazabasha kuziba icyo cyuho to bridge the gap rukazabasha kuziba icyo cyuho cyo cyuho kinini cyane kiri hagati y'amafaranga agomba gusoreshwa uyageranyije na GDP ati tuzayafashamo cyane mu kubaka ubushobozi atinzi kandi ko ati tusaze tuyafashamo ariko tuzashyira imbaraga atinzi kandi ko Minisiteri y'imari yatangiye gahunda yo kwifashisha ikoranabuhanga muri urwo rwego ibyo bikaba ari ibintu bizafasha kuki rero bavuga ngo 16% ku ijana ni gakeya mwabyumvise ugati ni gakeya ugeranyije n'ayo ibindi bihugu n'intego z'ibindi bihugu byose zagezeho Rwanda mu yandi magambo ukwigira ukuba independent ukwigira ukwigenga nturarikire nturambirize ku mfashanyo z'amahanga u Rwanda rucyari kure cyane ndetse rero rwose hari na article ifite ninyibona ndayibarangira yanditswe na East African ejo bundi mu mpera z'uyu mwaka turangiye yagira iti IMF ikomeje kubwira u Rwanda yuko rwose bikabije ko rutava aho ruri ko rukiri kuri 16 n'igice kimwe ku ijana mu misoro rubasha kugishyira mu isanduku ya leta ugeranyije na GDP aha rero ngira ngo murumva yuko iyo ufashe GDP umuvuduko uri hejuru GDP igenda itumba yatumba birumvikana n'ushaka imisoro ntuzayishaka bitari kuko abaturage bakenye mu by'ukuri n'ibintu byinshi bitekinika ntuzayibona kandi mwibuke ko n'inkoko ku mugani wa Dr. Niyitegeka Theoneste mu mwaka w'2023 aho yavuze ati n'inkoko mu kiganiro twari turimo kuri ku ijwi rya Amerika ati n'inkoko bayisoresha iteye igi mu nzira bagiye kuyigurisha ati niryo giba risoresha ibyo bintu sinzabyibagira bati baturage barabisha nyine barasoresha bagasoresha n'igi nkuko yateye bagiye kuyigurisha yateye mu nzira n'iryo baribona bakarisoresha yarabizize nyine mu ndisi yego azize kwiyamamaza ariko urumva ko no kuvugira abaturage nabyo byari ikibazo cyane muri ya leta y'agatsiko ibyo nashaka kuvuga gusa nuko nyine imisoro bakamuye abaturage sinzi icyo basoresha ubu ngubu ni iki rero cyanatuma ahubwo kabone nubwo bahagarara none bati GDP yacu ntituzongera kuyizamura tuzatubwira ko ari 0% ntibizigera birenga 16% biragoye kuko abaturage barabakamuye ibintu byose barabikamuye ibyo badashenye bagiye bubaka ibyabo bitafite na gato bidasora cyangwa bisora nabi bityo rero rwose imisoro nyine ni ikibazo gikomeye cyane bityo kwa kwigira ni ikibazo gikomeye bityo rero amafaranga atabonetse ngo habeho guteza imbere ibikorwa bituma nyine umuvuduko w'ubukungu nawo ukomeza kuba munini ndetse n'ubukene bukagabanuka ibyo byose murabona ko ari ibintu bitagishobotse mu gikuru bitagishobotse byaranenganye barizungurukaho rwose mu rwego rw'ubukungu ntaho bijya nimbona ni article rwose yeje ubundaho IMF yabwiye ati ko mutava kuri 16 muri iyo myaka yose kuva Christine Lagarde nyine amaze imyaka 3 ababwiye ibyo ngibyo kandi hari hashize nk'indi 3 aba expert be impuguke ze zibibwira leta y'u Rwanda ariko byarenaniye mu yandi magambo nyine ni nta ubukungu kuri bwaragonze urukuta biraregetse ni imyenda bagenda bafata hirya no hino izo za IMF zibahe izo za kiya kizazane za kigarukaho za formula ziriya za Bank Mondial zibaha n'ibindi bigega n'ibindi bihugu nta kindi nicyo cyonyine ariko naho umusaruro w'imbere mu gihugu wo karabaye bicyure n'umusaruro w'imisoro bikaba ari uko ngira ngo mwumvise yuko nyine impamvu simbikangwa Paul Kagame nyine asigaye adakinisha cyane kuzamura icyo gipimo n'ukugira ngo GDP itazamuka bityo bakomeza ngo mucyuri batese ko tunagufasha kugira ngo nyine ubashe kwagura tax base nyine kwagura ubwinshi bw'ibisoreshwa ko tunabigufashamo tugaguha n'ikoranabuhanga tukagufasha cyane ko bitazamuka gusa rero hari aho byagarukiye nyine ubundi kuzamuka byarananiranye iyi depresi ya kabiri intego yagomba kugeraho nyine ya 11.5% ntiyayigezeho ndetse nta no kutekinika nyine kuko batinya ko nyine abagomba kuba hifashanya kuko byarananiranye nyine kugira ngo bacukubire n'izo mfashanyo kawe nubwo kuva imyaka n'indi kuva muri za 2008-2009 muribuka bahamagara bitwa badamba isamuyo nyine ngo rwose ngo twahaze imfashanyo none hashize imyaka 10 nyine bikiri uko ahubwo bagenda bayikinira kurushaho ahari umuntu nako ni nabisubije umuntu yanakwibaza ati ese ubundi iyo mpuzandengo ya moyenne ya average y'umuvuduko uciriritse wa 6.2% impuzandengo rwose iciriritse cyane ugereranije na 11.5% iyo yawe ifite ishingiro oya rwose nayo ntabwo ifite ishingiro mu by'ukuri mu biganiro twagiye tuvuga yuko niyo muvuduko bavuga ntawo kuko GDP ntabwo ihora yazamutse gusa iyo haje nk'amapfa mu gihugu nka kuri yagiye aza biragabanuka kuko ubuhinzi bufite 33% si gakeya iyo rero bworamye biba byoramye nyine hari n'igihe n'ibindi bintu byagiye bigwa cyane ibintu u Rwanda rwohereza mu mahanga bityo bikagabanya n'amaserivisi ubucuruzi bukagwa ku buryo bugaragara bityo rero ni ukuvuga ko niba ufite umusaruro mbumbe uyu munsi muri 2018 si ukuvuga gusa kuzazamuka kuko iyo igipimo nyine iyo byazambye ntutekinike igipimo ushobora no kujya munsi tuvuge nk'uyu mwaka wa 2018 umusaruro wawe ushobora kuba mutoya ugereranyije n'uwa 2017 bitewe n'uko nyine haba hari ibi bibazo byavutse muri za sekiteri zigize uwo musaruro mbumbe no kuvuga ubuhinzi ubworozi n'uburobyi niyo sekiteri ya mbere hagakurikiraho sekiteri y'amaserivisi hagakurikiraho sekiteri y'inganda ibyo byose rero muri ibyo iyo havutse ibibazo kandi bijya bivuka kenshi cyane ushobora wenda gutekinika ukavuga ko byari byose byazamutse kandi bitanazamutse bibaho ugakoresha n'izo mpuzandengo wenda ziri hasi y'iyo 11.5% ariko nabyo ukabigira positive kandi negative ibyo tuzabigarukaho wenda reka ne kuremereza icyo kiganiro wenda kugira ngo kibashe kumvikana neza si suku kandi uko gufindafinda kuye mu mibare kuye mpuza ndengo ku myaka 5 mu by'ukuri mufite ingero nyinshi zerekana yuko leta ikennye ku baturage bakennye ku bukene bunuma rwose muri leta mubibona mu ngengo y'imari mubibonera mu ngengo y'imari mu mashuri bagabanyijemo nyine bagabanyije ingengo yayo nk'uko ba muri Uganda bayivuze kudahemba abakozi cyangwa bakabahemba bigoranye kudahemba ba rwiyemezamirimo nabo bakambura abaturage hari amashuri yagiye kugwa nka za groupe scolaire y'Ubutare ikomeye cyane ariko ubu ngubu nyine isukuma igiye kugwa ibyo tuzagenda tubigaruka ibyo byose bijyanye n'ubukene muri leta aha niba nashatse kwibanda kuri iki gipimo ndetse n'icyo gipimo nyine musumba zose cy'unyuke cya GDP umuvuduko w'ubukungu niba nashatse kukibandaho nuko natekerezaga nyine nuko ari igipimo nyine kigenga ibindi byose by'ubuzima bw'ubukungu bw'igihugu hasi niba agiye kuvuga wenda igipimo kindi kibara ubusumbane cyitwa igikoreshwa cyane ni coefficient de Gini nayo nakunze kuyivuga mu biganiro byanjye bishize iyo coefficient de Gini ubundi igenda yerekana uko umutungo w'igihugu usaranganyijwe kuko wenda ushobora no kuzamuka wanazamuka ariko wasaranganywe nabi ugasanga urikubiwe ibyo rero icyo gipimo nacyo kuko igipimo mu by'ukuri cya GDP ku muturage ni impuzandengo ntabwo kiba cyerekana uko abaturage mu by'ukuri basangiye umutungo. Kandi mu Rwanda rero mbe mbibabwiye cyangwa mbe mbibukije uko twagiye tubivuga, nicyo gihugu gifite ubusumbane bukabije muri kariya karere k'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Nicyo cya nyuma, cyo cya nyuma cyananyuze kuri Kenya. Kenya ni nayo yahoze rwose imeze nabi cyane n'ubundi si shyashya, ariko u Rwanda rwayinyuzeho muri imyaka 23 nyine n'imyaka y'ubusumbane bukomeye cyane nzagenda ngarukaho. Kandi nabyo ni ikibazo gikomeye kuko nibikeya bibashe gusangirwa biruta ko nyine agatsiko kwikubira, kandi murabibona ko gakomeza kwikubira kadahaga. Icyo kibazo rero gishobora kugera ku ntambara igasenya igihugu, igasenya ibyari biriho byose. Ni ibintu bishoboka. Aha nabibutsa nk'inyandiko yasohotse mu mwaka 2004 yarwanya indomo yari afite association nyine yarebaga ibintu by'imiyoborere myiza, aho yibutsa ko muri za 59 kimwe mu byateye revolution ari ubusumbane. Avuga mu yandi magambo yaravuga ati twirinde ubusumbane tuburwanye. Hari muri 2004 iyo raporo, ariko nyuma yaho ntiyongeye nyine ubwo ngubwo yabashotoranye bakamugwa nafi. Icyo kibazo cy'ubusumbane nyine gikomeye cyane, icyo gipimo nacyo tuzakigarukaho. Cy'ubusumbane nyine cyerekana nibyo bihari ukuntu bisaranganywa nabi, ukuntu u Rwanda ari cyo gihugu cya nyuma nyine muri kariya karere, igihugu nyine gifite rwose ubusumbane. Nako umuntu yashaka n'irindi zina kuko biteye ubwoba kandi biragenda bizamuka. Natangiye mvuga ko abaturage batazamutse gusa muri batababuje gusa kuzamuka muri ubwo buhinzi, ahubwo n'uturima twabatubambaye benshi bitwa abahinzi ku izina gusa kuko batagira naho bahinga. Mu kurangiza kino kiganiro reka mbashyirireho ka audio n'abatoranyirije aho gateta beshya. Gatete hari mu kwezi kwa gatatu kwa 2017 rwose ni muri uyu mwaka turangije. Gatete ariho avuga ku mwaka 2016 avuga ko ngo bageze ku ntego ngo za projects mu Cyongereza za projections ngo kose ngo bazige ngo izo bari bakoze ngo ni sawa ngo byagenze neza ngo babonye 5.9% ngo kandi bijyanye na za projections za ikintu cya amunezi nyine amunezi ya ndwara yo kwibagirwa rwose arwaye yibagirwa ibyo Kagame yavuze. Ndaza kubimusubiramo Gatete numara kumwumva ariho abeshya. Ndaza sinza kongera gusubira mu byanditse ku ipaji ya 11 na 12 yo muri IDPRS ihinnye mwabyiyumviye, ariko ndaza gusubira mu ijwi rya Kagame yivugira iyo ntego ku itariki ya 13 z'ukwakenda umwaka 2013. Noneho mwumva ibyo Gatete nyuma y'imyaka 4, ni ukuvuga tariki ya 16 z'ukwa gatatu 2017, aho ariho abeshya nyine ngo bagira ku ntego kuko ngo babonye 5.9%. Reka mubashakire Gatete mu mwumva hariho abeshya. N'abaturage bavuga bati uwo muvuduko w'ubukungu ariko ko tutawubona ko rwe dushonje. Ni za audio nyinshi mwumvise za audio nyinshi z'abaturage bavuga nyine ukuntu bakenye, ukuntu nyine umuvuduko bavuga ni kugabanya ubukene. Ntabyo ho bajya babona ko inzara ibamaze, ko birirwa batarasa ku mugani, ibyo byose mu ko birirwa nyine babungera batagira kivurira mu gikuri abaturage. Mwagiye mubyumva henshi cyane, ariko ngiye gushaka akantu ahantu hamwe mubyumvira muri uku kwezi kwa gatatu. Aho Gatete avuga nyine uwo muvuduko wa 5.9% utageze aho uhuriye na ya ntego ya 11.5%. Akavuga kandi ko rwose bariho bagera ku ntego, kandi bigaragara neza ko batagera ku ntego kuko intego Kagame yayivuze mwayumvise, ndetse ndaza no kuyisubiza.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ubukungu bw'u Rwanda bwazamutseho hafi 6% mu mwaka ushize w'ibihumbi 2016. Byaraye bitangajwe na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi y'u Rwanda. Eric Bagiruwubusa araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Imibare ya Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi mu Rwanda nk'uko yeretswe itangazamakuru igaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda mu mwaka wa 2016 bwazamutse mu mafaranga mu 2016 umusaruro mbumbe w'ubukungu bw'u Rwanda uri kuri miliyari 6,618 by'amafaranga wavuye kuri miliyari 5,957 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka w'2015 n'umusaruro mbumbe ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare mu Rwanda gishyira ku mpuza ndengo ya 5.9% mu mwaka w'2016 iki gipimo kiregera cyari cyateganijwe n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda impande zombi zari ziteze ku musaruro mbumbe w'ubukungu bw'u Rwanda mu 2016 wari buzamuke kuri 6%. Kuri ambasaderi Gatete Claver ministre w'imari n'igenamigambi mu Rwanda arasanga ikigero ubukungu bw'u Rwanda buri hureta uruzuba n'ibindi byateye impinduka ubwabyo ntacyo bitwaye kuko bitari kure y'ikigero ubukungu bwari bwitezweho.
Umwaka ushize twari twavuze ko uyu mwaka duteganya kugira ngo ubukungu bwacu buzamuke 6%, ariko uburyo bumaze gukora projection hari ibintu bigenda bihinduka mu bukungu. Kimwe ni ririya zuba twabonye mu by'ukuri rya tutatekereza ko zangana kuriya n'ibindi byagiye bihinduka hirya no hino, noneho biragaragara yuko umubare wababonye nanone ushaka urangana hafi nuko twari twakoze projection yacu 5.9%, ni ukuvuga ko we are almost close to perfect. So really showing yuko projection yacu iyo twagize iri close to the reality.
Inzego zifatwa nk'inkingi za mwamba mu izamuka ry'ubukungu mu 2016 n'urw'ubuhinzi n'ubworozi, urwego rw'inganda n'urwego rwa serivisi. Imibare mishya y'ubutegetsi iragaragaza ko urwego rwa serivisi mu 2016 biruri ku mpuza ndengo ya 48% by'umusaruro mbumbe. Iyo mibare mishya ikomeza kugaragaza ko imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi yavuye kuri 33% ijya kuri 30%. Ni mu gihe imirimo y'inganda yo ubutegetsi bugaragaza ko yavuye ku mpuza ndengo ya 14% ikajya kuri 17%. Ubutegetsi ntibugaragaza icyo bwiteze ku bipimo by'izamuka ry'ubukungu mu 2017, bukavuga ko hari byinshi bugomba kubanza gusuzumira hamwe n'izindi nzego. Bufatiye kubiriho, ubutegetsi ntibubura guteganya ko n'ubusanzwe inzego zagize uruhare mu iterambere ry'ubukungu mu 2016 zizakomeza kuzamuka. Ministre Gatete Nanone:
Anga tubona yuko inganda zashobora kuba zatera imbere, noneho iriya section y'inganda ifite 17% ikaba yazamuka. Ikindi nacyo tubona nuko service sector yacu nayo yazamuka birengejeho, cyane cyane yuko ibyangombwa byose by'ibanze yuko dufite Rwandaya irakora expansion, turubaka India airport nshya, nanone amahoteli aragenda yiyongera, arayo tumaze kubona. Aho dukorera amanama haragenda naho haguka, programu yacu iragenda imenyekana hanze ku buryo abantu bishimira kuza gukorera amanama yabo hano, ariko noneho na ba mukerarugendo bakaba biyongera cyane. Ibi turabona yuko bizagira ingaruka nziza ku bijyanye na service sector.
Imibare iragaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda buzamuka, ariko biranagora kubyumvisha rubanda rugufi bitewe n'imibereho baba babayeho barimo abarya rimwe ku munsi, nabwo babanje kwiyuha kuya abatarya n'abasuhuka kubera imibereho mibi aba baba mu Rwanda.
Mbega nanjye muri make kugira ngo nutumbashe kuduhaha, ni inyana nari mfite nagurishije mbasha kuba nkisunika iminsi.
None se nk'ubu reka dufite kuwa kane uyu munsi, umera kujya komeza ku wa mbere, ubu ni ukwirwa ngenda gutyo mu muhanda kugira ngo ndeko bwira njye mu nganye nkunje imbavu. Ni ugukunje ibigumba ari uko imbavu zariho kera. Ndajya mu rugo umwana ati ya mama ati bike ati haha ati nta natano ufite, ubwo rero bikahitamwo kugira ngo ute kwirwa ntarasa. Ubumvuye za kimvuzo, ubu ndajya ngira mu kabuga mitarambuka mu gitabaye no mu gasasa na ukasambira zigeze z'ijoro. Nimba batetse ugakoma babonye nosi ya gahunga, ntabwo ndwanira n'abana igikoma noyera mitari njya mu byubuto mbyuke ntarasa.
Baragenda rwose bashiriye Uganda, bashize bagenda natwe ni ukubura tike. Umuntu apfa yabonye agakoma ni kamwe, nako kandi hari igihe ukabura twarigorewe.
Mukaryama?
Tukaryama nyine.
Uyu nawe twamusanze mu bende muri Uganda mu cyumweru gishize yarasuhutse.
Nasuhutse mu karere ka Nyagatare.
Muri hano Uganda ubuzima bumeze bute?
Nyine ntabwo buramera neza ubuzima, nibwo turacyashakisha, tumaze icyumweru.
Muri kurya mute?
Umugabo akora ku munsi bakamuhemba nyine umutwaro akazana tugaha nuko tukarya.
Imwe mu ntambamyi ubutegetsi buvuga ko zateye ubukungu kutazamuka uko bwari bwiteze zirimo uruzuba rwibasiye ibice bitandukanye by'igihugu bitera igabanuka ry'ibiribwa mu ngo no ku masoko, ni ikibazo gishobora kuzakomeza kuzonga Abanyarwanda bari hejuru ya 65% bakesha amaramo ku buhinzi igihe cyose bazaba bakigengwa n'ikirere aho gukoresha gahunda iteye imbere yo kuhira imyaka. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Ikigali.
Irakoze vyoye kuri iyo reportage yabo yo mu kwa gatatu 2017. Nagira ngo rero twibutse Gatete uri buvuga ngo intego ngo rwose barazegire cyane, twibutse ibyo Shebuje yavuze kuri iyo tariki ya 13 kwa 9 2013.
Ndetse n'ubukungu bwacu bakomeje cyangwa gukomeza kwiyongera ku gipimo cy'umunani ku ijana buri mwaka. Intego nayo yavuzwe ya 11.5% ku ijana muri imyaka tugiyemo itanu iri imbere. Ibyo kandi bikaba byaduha kugabanura ubukene ku gipimo cya 15% ku ijana.
Nshuti rero mwari muduteze amatwi, ngira ngo murumva kwivuguruza, murumva iyo amnesia ya Gatete, iyo amnesia ya Kagame, iyo ndwara yo kwibagirwa. Tuzajya tubibutsa ibyanditse muri kiya gitabo gifatwa nka Bibiliya y'ubukungu, kiya cya depresse. Tubibutse amagambo y'ibyo bavuze, nibabeshya ko ngo noneho bari hafi y'intego, tubibutse. Bityo rero ngira ngo ibyo baturage bavuga mu by'ukuri birumvikana, ko n'iriya mpuzandengo niya biriya bindi bavuga biciriritse biri munsi ya 11.5%, nako n'ibice 50%, nabyo ari ibitekerekano. Igihugu cyarazambye, igihugu kiri mu nzira yo kurunduka. Ikiganiro twarebye ukuntu muri depresiyo ya kabiri, twibaza ukuntu FPR DMA yahuzwe guhanika igipimo cy'umuvuduko w'ubukungu. Aha twashingiye ku ijambo rya Christine Lagarde, umuyobozi w'ikigega cy'isi, ikigega cy'imari cy'isi, aho yababwiraga ati nyabuna nimuve kuri uwo mubare wo hasi wa 16% bya GDP, w'umusaruro wanyu w'ubukungu w'imisoro n'amahoro. Bikaba byarananiranye kugeza amagingo aya ngaya, bakabirwa gusa bafindafinda. Twarebye ukuntu umuvuduko uciriritse nawo nyine ari umufindafindano. Tureba kandi ko viziyo ya 2020 idashobora kugerwaho, cyane cyane ko nyine iki zimwe muri za mu bipande byayo, by'umwihariko kino turimo kimino turagiza uno mwaka cya depresiyo ya kabiri, kitageze ku ntego yacyo yo kugira umuvuduko uhagije wo kugira ngo nyine intego zindi zirimo kugabanya ubukene zigerweho. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe, rero tuzagaruka ku zindi ngaruka z'ubukungu bwifashe nabi, tunanyomoza ibintu bagenda mu by'ukuri bakinga mu maso y'Abanyarwanda, nk'ari ya mayizine ya maboso wageni, bivuga by'indege bya Bugesera, amakompanyi y'indege ahubwo ahombye igihugu kurusha uko yakizaniye inyungu ye yose. Tuzagenda byose tubigarukaho. Ingengo y'imari mu by'ukuri inaniranye, ubungubu bigeze mu gice cyayo cya kabiri, kandi yatangiye bucece, ikomeje bucece, ariko mu bibazo bitagira ingano. Mwari kumwe nanjye rero Joseph Ngarambe, murakoze cyane kuba mwatwumvise naho utaha.
Amajyambere ababwira, amajyambere abatoza, amajyambere ndabaramukije rubyiruko, baramukije mugira amahoro, barumuna bacu Rwanda rw'ejo, mugira Rwanda rwababyaye. Ubu muribaza rubyiruko, ejo nzamera nte, ejo nzatungwa n'iki? Ubutaka bubari ingume, ku ishuri ry'ubu ribona umugabo, ko nuribonye ritagisirika inzara. Ku bucuruzi butisukirwa,
shira hamwe yanga tatunanira inzira ya majambere zabihe imibereho ye bizashobokite amajambere ababwira amajambere abatoza amajambere sukwigomeka sukwigenga kumafaranga samakote na karuvati sukwigana abanyamahanga televiziyo samamodoka sumurundo wamafaranga amajambere duhora tuvuga amajambere duhora duharanira ni kagatambwe ka buri munsi ka buri kwezi ka buri mwaka gahunga ubuzima kaganibu inzira zayo zifite ingeri nyinshi yose n'ubukorikori ubuhinzi bw'inyuguruye ukadutunga ukanasagurira amasoko inganda nziza gahoro gahoro kuticwa n'inzara kurwanya ubujiji kuberwa n'umuco w'umurimo ubutabera mu gihugu ndetse n'amahoro muri rubanda amajyambere ababwira amajyambere abatoza amajyambere n'urugendo rugamije kurushaho kumererwa neza mu mibereho yacu ya buri munsi nimujijuke rubyiruko rwirengagize ibibatanya nimuvugurure koperative ariko cyane cyane mwivugurure ubwanyu ubitekerezo mwirinde gucika kuba babyaye mwisunge komitire tibashyigikire hamwe no kwita ku bidukikije isuku ku mubiri no ku mutima mubiharanire ubudacogora amajyambere ababwira amajyambere abatoza gambikuye kumu
na kanama cha kivandimwe cyo ni mukomere ku Nyarwanda Amajyambere ababwira Amajyambere abatoza